Okay bana, hii ni story flani.
Sema, sema mzee ya.
Ati mafala flani wanasema hip hop na reggae.
Wapige na mistari.
Acha tuone vile itakuwa. I'll see you.
Yeah.
Nakupa hip hop real.
We see the panga.
Uwe laka au panga.
Endelea kuwatoka.
To really get it real.
Hakuna chama tata.
Marungu na madaka. Usine ite superstar.
Nilisikia fala kisema ati hip hop na reggae zibaniwe. Na ukuzi kama hiyo ndo ufanya mudhi alaniwe. Jamii imvamie na kidoza ganiwe. So ni mzuri ya ambiwe mekoma kama jiwe. Nilitarisha kitambo sana isabi kuliwe. Yeleweke haitadai kwa hivo wacha hii iwe. Kunzo kwa wale wate walida hip hop isiwe. Inachezo ati vilifanya the people waibiwe. Wengine sijui anaonesha nani wanaweza kunja sura. Nikawa limeza chapa mandashi ndio maana wamefura. Wambie neza walikabashi ni wachemshie magura. Ziwadare tuwasare tuende mitaa kuzurura. Na huko tutakuwa tukisetifaya vitu hili. Si lazima iwe kilami ni kuwakili na Kiswahili. Na wakifa elkesi sitawasili na wakili. Mtajitete mbaka mwisho kimwili na kiakili. Kwa hivyo Mr. Kau mesege mpuzi usije bonga. Ni mifano ya mapambano na ujuzi kutoka ronga. Usifanye zangu zishuke na ketepa sijanza jonga. You after he pass utameseti bado ni nasonga.
Nakupa hip hop real.
We skize panta.
Uwe laka au maka.
Endelea kuweza.
To really get it real.
Hakuna chama tata.
Marungu na madaga. Usine ete superstar.
Biti kali, tungo kali, mashairi. Pombe kali, sigara kali, freestyle. Hii ni real, halisi yani kweli. So fake ya mabadili. Fikra tumekuja kubadili. Chimbo tunawasili, tupo na skill. Na will ya kukill, siku mingi tunachill. Chimbo ni itu kikotano tatu feel. Sababu tupo hii, tunasanip na kuchambua. Seti puff na kungua speed rap. Kakati ya mcheza rafu ameingia. Halisi kwetu njia, na punguza tu mafuta badili gia. Pita pitia Kenya, Uganda na Tanzania. Naona tukiingia Rwanda Burundi pia vitubandia. Haviwezi nipandisia. Naamua kubugia. Unguza tu mapafu na kifuo. Kwa mineri na zimua. Staili mashahiri wazingua. Hakunaga kutulia. Chimbo tukiingia. Kudadeku umeumia. MC wapo kibao. Wengi wao wamesha tupa bao. Domana tunachenga funga bao. Ngoja tu mafao. Tuna malengo na mipango. Usongo kwenye ulingo. Tungo albamu si single. Tumesha siba pengo na engo. Hakuna uongo. Wongo, yeah.
Nakupa hip hop real.
We skize panta.
Uwe laka au maka.
Endelea kuwashota.
To really get it real.
Hakuna chama tata.
Marungu na madaga. Usine ite superstar.
Tangu enzi za nakizi nikiwa ka teenager. Nilipoanza kupiga tizi ndani ya ile keja. Hadi mtaani rendezvous maboyo kadai niko mteja. Hiyo time yote imetuma sawa simbi tu reja reja. Nilipunguza panganga nikaongeza meditation. Ambidoesho nikawa hobby na kujepusha na the station. Jajako na mideli ndo mana no wrong intentions. Nikungana na kusakanya jusiwezi ngoja pension. Napambika sana na wenye mekipitri lola long. Ataka bada wajicheki mazao ya zao song. So nazidi kuflow na kambi yangu tukicha pa magonga. Twendi wrong tuko strong ni kublow through my horns. Ubaya bado na cheki watu wengine wanakazana. Kubishana kutishiana kisha kupigana. Wamekataa kuchanuka na waneza afford vichana. Nikawa washasa hawa walikuwa kifanya nini jana. Walikuwa kitu moja tena walikuwa kichekeshana. Wakijadili maswala kadha kadha ya nayofana. Atisaki gafla wameanza tu kuzushiana. Matuzi kutupiana na mashati kusikana.
Nakupa hip hop real.
We skize kwa mta.
Uwe laka au maka.
Endelea kuwashata.
To really get it real.
Hakuna chama tata.
Marungu na madaga. Usine ite superstar.
Nakupa hip hop real.
We skize kwa mta.
Uwe laka au maka.
Endelea kuwashata.
To really get it real.
Hakuna chama tata.
Marungu na madaga.
Usine ite superstar.
Yeah.
Ewa say.
Usine ite superstar.
Ewa say.
Usine ite superstar.
Ewa say.
Usine ite superstar.
Usine ite superstar. Usine ite superstar. Yeah, Chimbo Squad. Keep it real, Mzeya.
Chele ya Vina, Zari Zarina.
Hip hop reggae aziwezi die.
Zewa Vina.
Why lie?